2 Akorinto 13.
Aga nkachita tutsopano kuti ndibwere kwanuko. Mawu a Mulungu akuti, mlanduli wose uzitsimikizika ndi umboni wa anthu aviri kapena atatu. Inu amene mudachimwa kale, ndiponso ena onse. Paja ndidawa kuuzani pamene ndinali kwanuko kachiviri kaja ndipo ndikubwereza kukuuziranitu tsopano ndisanafike kuti ndikadzabweranso. Sindidzamchitira chifundo wina aliyense. Pamenepo mudzaona chitsimikizo chimene mukufuna chakuti Kristu amalankhula kudzera mwa ine. Iyeyu sali wofoka pa zimene amachita nanu, koma amaonetsa mphamvu zake pakati panu. Anali wofoka pamene adapachikidwa pa mtanda, komabe tsopano ali moyo mwa mphamvu ya Mulungu. Ifenso ndife wofoka mwa iye, koma tidzakhala amoyo pamodzi naye ndi mphamvu ya Mulungu pogwira ntchito yathu pakati panu. Muzidziyesa nokha inuyo kuti mutsimikize ngati mukusungade chikhulupiriro chanu. Muzidzifunsitsa nokha, simudziwa nanga kuti Yesu Kristu ali mwa inu? Ngati si choncho, mwalephereratu. Koma ndikhulupirira kuti mudzazindikira kuti ife sitidalephere. Tikupempha Mulungu kuti musachite choyipa chilichonse, osati kuti ife tioneke ngati wopambana, koma kuti inu muchite zimene zili zoyenera, ngakhale ife tioneke ngati talephera. Pakuti sitingathe kuchita chilichonse chotsutsana ndi choona, koma zokha-zokha zothandizira choonacho. Timakondwa pamene ife tili ofoka, koma inu muli amphamvu. Chimene tikupempha Mulungu nchakuti mudzasanduke angwiro. Ndikulemba zimenezi ndisanafike kwanu, kuti ndikadzafika pasadzakhale chifukwa choti ndidzagwiritse ntchito ulamuliro wanga mwa ukali. Ambuye adandipatsa ulamulirowo kuti ndilimbitse mpingo, osati kuti ndiupasule. Tsono abale, kondwani, mverani zimene ndikukulangizani, ndipo mukonze zimene zidalakwika. Muzifana ndi kukhala mu mtendere. Pamenepo Mulungu wachikondi ndi wamtendere adzakhala nanu. Mupatsane moni mwachikondi choona. Anthu onse a Mulungu akukupatsani moni. Madaliso a Ambuye Yesu Kristu ndi chikondi cha Mulungu ndiponso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale ndi inu nonse.